ala sappo e jiɗɗi lewru septembre hitande 2023 hayeɓe to mboɗo mi heɗade heƴuji amen ɗi linde mangal muɗum fu mi calmini on sanne bisimilla moɗo mi heɗade actugene amen ñalawma hannde o mine wondi ɗo Oumar Wagelo ñalawma hannde o ɗum Oumar hon jogoɗa sagaɓe hannde sembe kabaruji ɗi
Ali Cisse mbiyen puɗɗiran kabaruji ɗi ɗum yoɓude usuruji leleydi meɗen ndi miccitiɗi wiɗi sukaɓe hewɓe andana oɗo golle hunde ko latiri bangal ñaw sidade ɗum woni ñawuji keɓeteɗi e lende ɗiɓe kollitiɗi ɗum yahata ɗum heeɓa sembe wattu joni leleydi meɗen ndi gaaren timminireɓe birki sembe cen
way yolo haali haala muɗum jomum hoɗum fof woni yoɓɓude teddi réel muɗum ɗum woni komi noddirta usuluji
a wo foye fe teddi réel kowoni fana muɗum fa joɓa ɗum caggal muɗum ɗu ɗum wattoyte kono ayiri bangal wakkande jawdi yalla yirweran heeɓe le nokkule ɗe micciteɗen wiide ɗum fuɗɗama ila wakkande nde ɓe darnono laamorɗe ɓe noddirta collectivité ngaji ɗi ɗum woni laamorɗe ɓattiɗe jamare nde ka wattu joni o jamare nde ko heewi muɗum anda jati yalla ɗiɗo usuluji aɗon godi yimɓele hewɓe du joɓata ɗum fa keɓen famtade keɗɗe Mamadou Sama Sy koye sita sidiɓe
duuɓi capantati hannde suruji lolliɗi TDRL ɗum woni taxe développement régional et local lamdike jokkolɓe hewɓe les région ngaji ɗi tama eɓe joɓa ɗiɗo limpongaji ɗi
to minen ga sewgu meɗe joɓa usuruji amen min miɗe wawa haalde wiɗi usuruji wonko papoto projet ngaji hewɗi heeɓa lawol wala fo jasi fenane mi andina ɗum mi nani wiɗum hunde ko yoɓtele maire ngaji ɗi min e hoorɗan jaati mi waɗan feyne gotan
ndenno jokkolɓe hewɓe joɓata fi ɗiɗo limpongaji ɗi to mairie commune ɓerde Bamako goto e golloɓe tun Abdoulaye Yatara memi haala kabaru ɗiɗo lompongaji ɗi
ɗum yo golleji ko halfina laamorɗen yalla ɓe ɓama kalsi muɗum ɓe moƴƴina projet ngaji yogaji li laamorɗen toɓe woni toon debbo fou waɗɗo deeɗi nayyi yoɓintake ɗum kasin kay ɓornoɓe kaddule leydi nin hono misali solda en ga wala officier men caggal muɗum yimɓe nawaɓe sanne ga yimɓe jangoɓe l'école fottat neɗɗo fof soko duuɓi capanɗe jeegon ɓe yoɓintake ɗum sono wala ɓe homo fof ana hani yoɓude TDR
so bamakokoɓe ne hani yoɓɓude temeɗe jeegom ley hitande wona fi noon ɗum wurride nokkuji kewɗi leydi ndi wona région ngaji wona cercle ngaji kalis ko yoɓete kay kawrol waɗete dow muɗum wonandi conseil collectivité
heɗiɓe on mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook nadu compte twitter waygola hollitiɗum jomde sembe kabaruji ɗi ñaw sida o kana wondi heɓude sembe sanne leydi amen ndi
noon ɓe kollitiri wiide kayye fedde humnine haɓude oɗo ñaw le leydi meɗen ndi Ali Cisse ɓe kolliti wide le ko sakkiti ko fur ñaw o warti kasen le nokko ɓe kolliti widde ko yata yimɓele ujunaji nayom kañen keddoto ley hen hitande fof noon ndeɗo fedde hollitiri wiide ɗum e tawede oɗo ñaw omo wodi fof fa hande sukaɓe jokkoɓe hewɓe kay gattanayi kohe muɗe hakkillaji fa keɓen famtade keɗɗe Mamadou Sama Sy koye sita sidiɓe
fedde humaninde sida woytiki yirwere oɗo ñaw o le mali ewi radio gullirnde docteur Ishaka Mumin Kone e ley mali ɗo ko warata temdoron yimɓe goni cawɓe oɗo ñaw o e ley yontere ɗo ɓeydi wiide ko ɓuuri hewde jokolɓe
giɗɗi wattine coronavirus on matal e leydi nin haala sidan acca pip miile hannde wimɓe capanɗe jettoon e jettoon wonko mata yontere fof saabe o ñaw sida nde hitande an ɓuuri yimɓe ujunaji nayon ko sida wartal e leydi mali ga coronavirus waɗa ko yaata yimɓe capanɗe jeɗɗon e joni leydi ni fof e maggal muɗum giɗɗi ɗi fuɗɗi
e ley ngallude Bamako wonno holtiɓe wiide jokolɓeɓe caloto juji ɗi docteur ɓe hultata saabi kulintereji kewɗi
sinon manan
ɗi manaji yo kulleji moƴƴinade to tubakoɓe min mi watta ɗum wadde ɗi manaji ana moƴƴi sanne ga sukaɓe joni ko heewi ana yeebi ɗum ñaw sidake yo talka ko tan gaddata ɗum sukaɓe joni ko heewi so badɗi sariyaji daɗan sarre muɗum
amanda e gakke
yalla hinnade kaɗo tiɗalla gollirde conseil lutte sida ti madaraji ɓeydangol faamu fewde yimɓele keɓe ñaw o eɓe keɓali ñaw o yalla hinnade kaɗo tiɗalla gollirde ho conseil lutte sida holti na sarti imadraji famingol fewde e jamare nde
waygala jonka min jaran joyla fa min jiɗato e hayaji goto janguinowo gaɗo demal dum
awo foye fe Ali Cisse hollitamiɗo omo jogui toon ko yata hectare ngaji sappo mo noddire Bakary Dambalé o holliti wi du ɗiɗo imadraji omo heeɓa hen sanne iɗum laati sababu du somo wawi huncede ngal mo saɗɗaji makko hoore an e hoore maɗa nde jaɗa joyla nde a hawrti toon e makko keɗɗen ko Mamadou Sama Sy koye sitan sidi be paccintini en dow hen
Bakary Dambalé yo suko jokkole entrepreneur gonɗo to joyla to omo jogui ko yata hectare ngaji sappo ɗi o remata ley muɗum o suko jokkolle musel ana rema du dow guese ɗe roni bammu wattu demal fou
ñol men hannden miɗe rema bambari muuti guerte e ñebbe miɗe tuta leɗɗe du hono misali goyav lemburu watti keɗum miɗe lema du gabu e tamati chou e
salade
caggal golleji guese Bakary Dambalé ana mara du cofe nayyi baali fa yettade beyi o welti wiide fuɗɗode nden kay iya fayno
depuis que o mari
guiɗim ɓamami e janggude ndehitan 2015 mi fi dabiri ɓamude ñam nyamani bank mi wawi mi soodi ne e joyi miɗen mara caggal muɗum heɓi ñamani millionŋaji ɗiɗi ñol man hannden mi wonko yaata ne cafanɗe jeegon mbeyi cafanɗe jeegon kay cofe fa heewi
galle mo wala nguure wawa jottade fa keɓa ñama ñammina koreji maɗa kana golla woni ko o ɓeydi wiide woni ko Ali Cisse heɓini studio tamani ƴiwde joyla
ɗum nawata e yewtere amen mini mag wayyalol yewtere amen mini mag ñalawma hannde oɗo mi garam jokkitade haala yoode mali harfe nayoɓernde mi haala muɗum mi kalta hannde
non woni Ali Cisse miɗo mila wattu joni o kay yoode mali nde fa wawi ɗum nde na hono woni
ah mi miilan wonko mbawmi heminde
ay bisimilla e mbiyan wattu joni keɗɗen hono sukaɓɓe yella ɓe mbawina ɓe mbaway ɗum do faccitago Mamadou Sama Seku e Sita Sidi Bé
hono guɓe keddiɗe ɗe ɓiɓɓe leydi mali andana sanne ɗum guɓal noyoɓal cakkitiwal yimre mali
mimi anna couple hymne national Mali on min ke miɗe andi couple hymne national nayyi o leydi Mali mimi anna couple hymne national leydi Mali nayyi on
nden no guiƴiraɓe nden tan heɗade ngal ɗo guɓɓal ngal yimi orchestre jokolɓe studio tamani
l'Afrique se lève enfin saluons ce jour nouveau saluons la liberté marchons vers l'unité dignité retrouvée soutient notre combat fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie ensemble debout mes frères tous au rendez-vous de l'honneur
mbiɗe miila wiide jonka e jiraɓe am ɓe ɓeydorke faamu do guɓe yimre leydi ndi nden noon mine dardaɓe dursude ɗum fof fadde ñande noga ɗiɗi septembre minen kay gila joni min puɗɗan ɗum e ley wadde duwaw en ji ñande muɗum
hello tariki amen ñalawma hannde o naɓa en joyla waygalo ngallure nde ana woɗɗiri bamako kiloji temedere capanɗe jeegom
noon woni Ali Cisse mbiya nde ɗon ngallure laamorde muɗum noddirtende bagne ko hollitan wiyeede don sanke goto kañum darni nde ɗo ngallure noon ɓe kollitiri wiide om noddiredu suñcé mari ko wakkati garno sappo e jeegom o golluno oɗo golle keɗɗemo kanko noddirte Souleymane Kone o yo tindinowo amiri to joyla to komo sifido hen
fiyana jaati woni inde wuro ngo joyla yohonoon gillel nden neɗɗo iwɗo fiyana o no wiye suñcé mari kanko ñiɓɓi joyla ana wara duuɓi ujunere e temɗe jeegom hannde o wari joɗade ley gillel ngel don sonke giroji o wonno je min noddata oɗo daaba gamen ga banni ko oɓo ya omo wara omo warda ɗum e yimɓe sato caggal muɗum woni ko ɓammi anniya joɗade e ley nokku o yalla hinnade golle makko don siyako ndenno karal ngaranoɓe wiyam ɓe jahan jeela ɗum sagiti latade juyla
ɗum naɓata e bilki sambe caldi waygalole bilki sambe calɗi ñalawma hannde o min kalam haala championnat national rewɓe fiyoɓe ballon ko noddirte cricket
kamɓe guɓal noddirtengal tata sikkaso ngal kamɓe ɓamin ngal ɗo kawrital totoɓal Ali Cisse ley hitande 2023 nde micciteɗen wiide figol ngol yo guɓe jetti gonno ton iwrunoɗe sigaso segu kuthiala kañe le ngallure bamoko nde ɗum waɗi ɓamde go o yettade jetti lewru septembre
le championnat national basketball stade malien e bamako kañum ɓami coupegay ɗiɗɗi fou
a wofo fi Ali Cisse worɓele maɓɓe wakka ndeɓe kawruno e isface nde ɓe tappi ɓen fa ɗaati ɓen gatti ɓen baddi teme ɗiɗi e jeenayyi ɓen keɓe baddi temedere capanɗe jeegom e jetti rewɓele ɓe du wakka nde kawruno e AS police nde tappi ɓen fa ɗaati
waygalo ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ɗe
ɗo garte haddude kikiɗe hannde en Ali Cisse mbiya jooti sukaɓe ɗo mbawi tawi lemali fo e malngal muɗum fade ɓe jaafi ino konnoɗo anndirno ɗo e sen yewtere meɗen nde ana woodi tout sograin